hanishi, huzuni haikatiki, hata ninapojaribu kutembea naona sifiki. Maumivu na changamoto havikwepeki, imani yangu najua wakati wangu upo. Kama walipata wengine na mimi nitapata pengine, sikati tamaa, napambana. Acha leo wanicheke nikitafuta sipati, na hata mimi nichelewe ila hapa sitabaki. I need success in my life, Mungu ani bless in my life, more blessing my life, viwango vingine. I need success in my life, Baba uni bless in my life, more blessing, testimony.
Panda mlima lazima minifike, sijaumwa ili niteseke, nitapambana vita mimi shuja, lazima nishinde. Baraka zangu nitangojea, kama nikutekwa nimezoea. Mungu wangu namwaminia, bado sichoki, bado sichoki. Kama walipata wengine na mimi nitapata pengine, sikati tamaa, napambana. I need success in my life.